New music.
Oh,
guys are the finest.
Ah,
stick music.
Ile mi baby show. Baby, baby, kwa chanting, nizi sahau. La misiku deka deka, nambulia matusi, la madharau. Yani umika usho, eti mwanzo na mwisho, niku sahau. Ulibuni acha sipo, nipe pumziko angalau. Mwenyewe lijikomba komba kwa vistori vitam kama mtiga. Chumvi chumvi nikaongeza ongeza, rufufu mkandara. Simu za usiku kama zote, sometimes ukupokea. Na acha miss call nitafute, unanivungia. Kinacho ni costi pesa sina, wataka selfie ukaposti. Tengu cha tochi uwezo wakina, hakiingia hata interneti. Nasikia umeposti insta, changu changorote na tamani nije komenti. Nakutua out unaweka na wallpaper. Ah, nataka nilewe, nilewe chakari, kisha nije kwenu nitukane matusi usiku mzima. Oh, nilewe, nilewe chakari, kisha nije kwenu nitukane matusi usiku mzima. Oh, natamani kikutana na wewe, kuchafue sura wasitamani. Hao wanokupa kiburi, zile ahadi zako kumbe ulininyenga nyenga. Unipende kwa kipi na panga bado sijajenga. Squeeze unanita bestie, ex wako zilipendwa. Sawa isiwe kesi ila bado mina kupenda. Vijembe jembe kwa shoga zako vina nilenga. Wakinuna wangu wa vicheko wananiponda. Kinacho ni costi pesa sina, wataka selfie ukaposti. Tengu cha tochi uwezo wakina, hakiingia hata interneti. Nasikia umeposti insta, changu changorote na tamani nije komenti. Nakutua out unaweka na wallpaper. Mtachana tu mnajifanya mnapendana. Mtachana tu.
Mix by